nkaba amaziga ge nkaba bantu ntende ziri na buli kimu ela vena tsela nzikunja bya mutu ekiri nti nabulwa mukyala gwempasa nedo wange yaneka ombwa genda kole nasubiza mwalida netuba wamu naye myaka giri mukumisira bako nkaba nesiboloni ndowooza bamutwalako bebe omuto olabanye bwe kuba kuba nyimba nawana mwoyo nti no akabi omuwala eyalitanuna abantu kane mutumi apako kunyama ntirumako kasibuge yali yanozotunyo kati emyaka giri mukumi sibutako mabebe bwe wanekanze bwe nkyale mukwano kuno manye bitagambika naye mbukumera sibuyiwayiwa mabebe oh. Bwe wanekanze bwe nkyali mukwano kuno manye bitagambika naye mbukumera sibuyiwayiwa naye wakolebwa mukirabo walayo kwagala nze kunemya okuzuula ebiwala mbirabe ebinigina naye nze njagala oli owange kuno omutima gwesiba butekiusa mutima gwakumanyogolazi ndowooza omwoyo kabiri kali eyayambalanga n'anyuma abange odaba munze bansasulako sente zirya naye era ziba walabu gyewalabu bakalenga bakufungana mu bulamu ndi bampete mabebe bwe wanekanze bwe nkyali mukwano kuno manye bitagambika naye mbukumera sibuyiwayiwa mabebe bwe wanekanze bwe nkyali mukwano kuno manye bitagambika naye mbukumera sibuyiwayiwa mabebe kanze bwenchali mukwano kuno manye bitagambika naye mbukumera sibuyiwayiwa mabebe oh. Bwe wanekanze bwenchali mukwano kuno manye bitagambika naye mbukumera sibuyiwayiwa